DJ Son, DJ Son.
If we do the controller step, back a wall, front a wall, a step. If we do the control, do the control. Yo, this is the flood delegate representing DJ Taste. DJ Taste.
Moko match, kumewaka. Moko match, apandani kumewaka. Moko match, DJ Taste.
DJ Son.
Bring it up, controller. Bring it up, controller. Ayo ni man sele we. And right about now na chill na DJ Tez. DJ Tez. Ayo ni man sele we. Hey, chilling out with DJ Sonch.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands. DJ Sarge, Hyper Boy.
Just a minute ago, I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. Sukari jinomele kachumba kachori jinogeze eh baba inogeze.
Nobody love me like you do, like you do. Love you like I do,
like you do.
Love me like you do.
Oh yeah, yeah, yeah.
Cause nobody girl love me like you do.
Oh no,
love you like I do.
Oh no,
love me
no,
like
yeah.
You do, hey. Nobody be love me like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, yeah. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, won't make we day. Be I get you sugar, come and chop my cake.
DJ Sarge.
I swear to be fake all night.
My baby.
Come on.
sema ni wangu. Oh ni wangu. Mwisho ya taisha ni wangu.
Setting up the place, boating on my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my person on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go.
Pulling up, pulling up, pulling up.
Nobody deal with the bugger and talking. But nothing now, we are chilling in the apartment.
DJ Sarge.
Mind me, ask me, where will we go?
DJ
Tez, the magic head.
I got a one pack, me take commando. CPD 4G, what's up, bila bando. Fuck was it, daddy, tire, umeni kamata. Unavo shine, siyo mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo. Jato kiuno kama goro.
DJ Sarge.
Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama masai. Umefundishwa na naniwe. Umetoka udigoniwe. Bigo zako swaga zinachanganya. Nipeleke mpaka nichisiwe.
Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo kinye achaje. Chomeka, chomeka, chomeka. Pana mlima kichonga. Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo kinye achaje. Chomeka, chomeka, chomeka. Pana mlima kichonga.
Peke jeng, peke jeng. Peke jeng, peke jeng. Peke jeng, peke jeng. Peke jeng, peke jeng.
Kwako niweke mkandarasi. Tajenga daraja la mapenzi. Aruki ya dhahabu na almasi. Ili penzi letu nizidi nyoka we. Nashinaga mama sita. Holy fire fire. Tamu ngari ngari yuanita. Macho kama mnanita.
Anapenda kaninavyo sakata. Kanana maunu yupuni yari Mombasa. Kisura waka waka meni kamata. Kwenye kiza totoro nitawashata.
Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo kini chomeka, chomeka, chomeka.
Bam chiki cha girl, ukitingi shot. Take it down girl, ukidigi that. Pick it up girl, ukitingi gun. Bring it up controller.
Speed mia mia kama soja. Huku mina tesa kila kona.
Ayoni manzele wewewe. Hey, chilling out with DJ Sonch. Ayoni manzele wewewe. And right about now na chill na DJ Tez.
I'm in the skip. Have to do the controller skip. Back a wall of front.
Abam chiki cha girl, ukitingi shot. Take it down girl, ukidigi that. Pick it up girl, ukitingi gun. Bring it up controller, controller. Kill em to dance. Kill em to up and dani basi dance. Kill em to dance. Usiogope, usi tense. Shake your body body, shake your body body. Shake your body body, den den den. Shake your body body, shake your body body. Shake your body body, den den den.
I'm in the skip. If we do the controller skip, back a wall of front a wall of skip. If we do the controller skip, when you got some girl and not a wall of skip. If we do the controller skip, back a wall of front a wall of skip. If we do the controller skip, when you got some girl and not a wall of.
Sema pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Sema pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Hey with them, nite tu papito. Kati ama mami to. Ikiweza busu kwenye shingo. Bunda bunda kwa maringo. Pinduruka 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 ma. Pinduruka pinduruka pinduruka. Kamba kata. Na kupiga bako sema katata.
I'm in the skip.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Head.
Yo fi do the controller skip. When you got some girl and not a wall. I'm in the skip. Do the controller skip.
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Now hear this.
Mi amor, te amo. Te quiero, te quiero. Ya le digo, amo, 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 amo. Te quiero, te quiero. Ya le digo, amo. Mwenyezo apenzi kwa beru. Mwenza conmigo lo chequele. Wanje puerere. Sema upenda cho utakula jengere. Kinyama kuru magia ankuchumia temele. Na bila huruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza. We haya. Unanichezaja kwaitu okoro waitu. You dey give me banana, your love is banana. Nacheza kwaito, okoro waito. My baby tuacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che 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 rumba. Che zina toka che che. Tukigusana gusana.
Unapenda chocolate. Ma vanilla lila. Tam tam sweetie, ikichenga karo chamila.
Rubake,
penzi kule sauti wa Dubai. Kubali pambe moto, kama mafuta kwa karai.
Okay,
na uliva katoto ito, to. Leo mpaka koko iko, ko. Kito ni kulamba mwiko, ko. Saka fadi kwa taniko, ko. Koni koko, mama taniwa. Ya leo kiboko imezidi utamu.
Nikomeshe, she, she, komeshe.
Asa kukwacha we
Taweza.
Nende kwa mwengine
Taweza.
Teuri sina.
Chisi tuwa cheze shana.
Tunashika na shikana. Tunacheze shana.
Sexy, 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 sex
weka bando ingia Insta ama Snapchat utaona mamiji weka vimoji vifilter
DJ Tez DJ Star
weka bando ingia Insta ama Snapchat weka bando ingia Insta ama Snapchat utaona mamiji weka vimoji vifilter visura vyao vimenona unavojesha bedua na sound makeup wezi pita bila kudabo tap ni maua uwa wanavyo chisnap wanatukomesha status WhatsApp we masepeto sex hairini woya sex hamisa mobeto sex lulu diva sex mama cookie sex Yoketi Mwegelo sex Elizabeth Michael sex Yaki Wapa sex Sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex
Kuna wanaovaa mawigi Na wanonyoa vidukuduku Kina mbalulu na gigi Kuindalini na zuchu zuchu Iyo miendo kitembea Kama wanakanyaga tope Viuno vimewalegea Kama wanapigia yope Tana Shadona sex Vera Sidika sex
DJ Sarge DJ Tez Yala The Masanda Magic sex. Ends
Zari De Bossi sex Juma Lokole
Sababa dosizi come quick Kama siku zote saba manze mina make quick Manze moto anataka sorry fire mina bring so Anani kunywa kini tati Mina mpanis ju mindyo dadi Leta madingo nwapa mindyo madi Yuko addicted mindyo na dim Anapenda baba senka siyo mavijana hey, Siyo mavijana Anapenda baba senka siyo mavijana Anapegyo simu yangu siku na mchana Anapenda baba senka siyo mavijana Siyo mavijana Watch a missionary, just a ride by And if in any official man, they feel an anti Say your hands and only melancholy Nakula nyamba mbichi and don't you stay why Nipe kitchen, nipe to we song Warm lips, zangu siku kam na kandong Mede mende bila pepa, I just keep it Make it fun, nana nikumbu Zomora na zito Hile kiume, wuna yo manze, si wezi west Hii na imada manze, iwe the late Kabla batu beta manze, minyo depressed Na haki kuwa msana, na chaku regular Na uduma namba, mbajo siku
DJ Tez
Sijokomia Watoto wakali kina Carolina Halima walipojia chia Leo tunapiga show Yani paka kokoriko Iko pale mukiwika Kenyan boy Na pila bado iko Iko Leo tunapiga show Yani paka kokoriko Iko pale mukiwika Kenyan boy Na pila bado iko Iko Na sijidai Upendo mina sambasa Wote wa mai Wakakazi na wadadas Wanafurai Mazaku zina wabamba Zina vochuna kwa speech
Achani wape burudani burudani Mina wapa burudani burudani Achani wape burudani burudani
Mina
wapa poro dani poro dani
poro dani
achani wape poro dani poro dani leo mina wapa poro dani
mina wapa poro dani
achani wape poro dani poro dani leo mina wapa poro dani
mina wapa poro dani
Vic Bondes
leo mina wapa poro dani negativity feel the vibe na ukatike ukiwa tungi juu ya mjani feel the vibe he actually is
to window of joy
wala
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands, DJ Sarge.
Niko zana be, kana kana shi Nimepandisi ambana ti, juni nganya re Kuna vile nime kana fi, nime banashi Motu nimenda sumbe na se, juni kona kish Saubaya nikinja na mo, atire nangwa Makangede na wanda na su, juni koma si Malego na mungana zi, sosi na masi Na wategi adi wana ti Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Mbogi yake ni kupuachi kama wa gido Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Yakeni kupach kama wagido
Genje street sinajua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riyang ni kuwa mocho Wa mocho, riyang ni kuwa mocho Genje street sinajua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riyang ni kuwa mocho Wa mocho, riyang ni kuwa mocho
Niko masongi wete gea ni jimes Na kunyo kumiri ya nkujibless Leo ngware mina staga na ref Kaibada watazama ziki arrest Kwa marila minda zi release Juwaka muse mayuto lini breeze Uwe rose clad chaji kismat Nikirandre na kwa gashida na Za kunyami usakanga kwa giz Toa choku kizi digi kabisa Dati mi sezi float mi go deeper Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
Genje street sinajua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho Genje street sinajua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho
Mbuku jo, nimekula mbuku jo Mbuku jo, nimekula mbuku jo System jo, imeninyi makazi jo Degree yangu, ni urembo jo Mbogi jo, inataka dishi jo Inabidi tuwateke, wa mocho Tupateza matwara, wa mocho Utanipa tazabe, kanashi Mchana maini, si mabati Nikichora vile ntateka tuwadhi Niite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kuzipulizia Kuwa mocho, diyo riba
Genje street sinajua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho
Hyper
One more time
DJ Sarge
One last time
DJ Tez
One more time
The Magic Ends
I don't need no temporary love Temporary love Play with my emotion, don't you
fire. You're still attracted to my bed. Touching people, judging, do we care? When you're down, I lift you up. Lift you up. When you're down, I lift you up. Whoa, 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 whoa. Please don't waste my time. No, 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 because serious.
Y'all
are serious.
There you go.
Please don't waste my time. No, 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 because serious. Serious.
DJ Sarge. Sarge, DJ Sarge.
Na cheki superhero na mission, yeah. Black and black looking like a billionaire. Game ni nine more bingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Floor ya cook fanyo se machine come ten. Tom Ford na kuja na breeze when I smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Cheki black jojin. Window ni lit tint kabla uhami engine. Ningumu resist easy fly coming. Before ni trust when ya mbeta take me. Spadi leaky. Melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni makin true na makuin. Squad yote baka DJ. Juu ya kwa ungeza dire. Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account on. Spend my cash on, and her ass on. Competition na icheki kwa kio. Yake pia ni black on, na ni black
boys club tumedunga maopena nyonginyo tuko moshi I swear sezi tell pali tuko tuko setere sese mchezo reseze rani shita ni mubutu reseze switch bank what a champe does dani ya ring ni mahedi sine dinzi dan nataleteo ile kitu mina die mevai wakikata maji mini ko divine na get die there's a will there's a way niggas inji andoa cha shuku haa nyoka san kwa dondoa no wezi hepa luga yangu vile na roro so nipe stand innovation vile na kapo nimedunga black dani ya G-Wagon na genye na black model and my friend chupa ni black taxi jack kwa swag na suru waka kipeti ya check hello
squad yode baka DJ
Chocolate kalamaji, hata sili. Kanipata pata, kwani kanipata aji. Ameni wezo wezo, nimi nata nata. Kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata. Ndo ujinga uo. Umeni wezo wezo, umeni pali wata. Ndo nini ro. Kini paka fensi basi vya zimbatata. Ndo chipsi zo. Vinyama nyama, pili pili wash, ndo tamu ivo. Baby wala dumi dumi dumi, dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni. Dumi dumi dumi, dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni.
Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi na kila nikikutazama nafani fikiri ya rusi nafikiri kusushela nafikiri kususuti sifikiri kutumia kinga tawaseme una virusi viuno vingi kama Christian Bella peace amsela African Princess Nandela tawalika na mapunga wenye kula mchele sio natoa siri za nyuma chapa city za mbele
mapiga moyo mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio mapiga moyo mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio
zile kata kata ukapinda mgongo uliposema tango kawachanganya wabongo
vs kufakini Kenya wanasema
kimkongo wabarushe matofali mana shazue ya madongo
dumia, dumi 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 nanda kibiriti ni washa moto baba leka ukuli
come baby come nikupe kenge chan life ooh baby kenge chan love koma kama kupe nikupe kenge chan love love
DJ Tez.
Come baby, come nikupe, can get some love. Ooh, baby, can get some love. Come on, come on, kupe, nikupe. Can get some love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa, sioma pepe ya madakarua. Tangu nufishe pete, yani sija uwa. Lazima ni pepete, vijua au mvua. Mikongu demi sura, tabia kutarekebisha. Na size pia umata, I say, acha kubisha. Yabombe, jirani, weke pezi ya kubisha. Jiniko na Patricia, tunaviringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get some love. Ooh baby, can get some love. Koma kama kupe, nikupe. Can get some love, love, love. Come baby, come nikupe, can get some love. Ooh baby, can get some love. Koma kama kupe, nikupe. Can get some love, love, love.
Now, 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 now.
My baby boo, chonde na macho kwa kitu tamu kwa kashaka miroho yu nafika kunako mikono
juga minati na kazana tupendo la kumimina naota nikikutaja jina shikama nati topata chati shopping twende madina kwa ziza joka tutore jina kitandani nipe swaga za kashasha
tambua
weko moa nizidi kudata
zingua
karata mavige sizi mpike basata
zingua
kwenye tocho kana swa kibaka
asema galu meni roga 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 asema galu meni roga roga roga
Wag on my people, Silver Digital Lapa, and I'm representing DJ Tezi. Open go mock a ticket.
Big on Boko, looking on a second soggo. Looking on a Boko, looking on a second soggo. Jazz Rambo, feeling the connection mambo. Changanya Karafu, you na kata kiuno. Nipe kwa deni, nalipa corona ikisha. Oh yeah, yeah.
Fire, fire, fire. Wire, wire, wire. Fire, fire, fire. Wire, wire, wire.
Oh, basi kijam, 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 kijam.
Toto vile una digiri, beautiful nita kukula kama bigiji. Maji kwenye flow tatani Mississippi, oh, utatani Mississippi.
Oh my god, fire shia pan. Swing that body, shaky girl. Take it down low, tip on your toe. With a little baby, me can't let go.
Fire, fire, fire. Wire, wire, wire. Fire, fire, fire. Fire, fire.
DJ Sarge.
Sasita, satana, kasoro, kasoro. Girl, you want a vacation. Tende komoro, komoro. Una mwanya wakichaga, uchochoro, uchochoro.
Yabo de bam bam, tina tam tam. Vile natafuna utasema gam gam. Sebebe gam gam, tende zam zam. Mida ya mikate kuipaka jam jam.
Kama toko Jamaica, mwendo wa cigarette. Tunawasha malaita. Like a fighter, bend down pose. To kulenge my sniper.
Yeah. I like the way you do like this. The way you do like this. Yeah. I like the way you go, my sis.
DJ Sarge. DJ Sarge. From Mombasa, DJ Jazz, the Magic Head.
Go, 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 go
hope baby. We ni kama hewa na yo na yo pumua. Ukini acha ni tada.
Boli mwangu ni kipata shida. Mtume ya tanji wapeleke barua. Kwa mupenzi wangu wamimweleza ni alimbaya minaugua.
Hey girl, wewe kwangu pasi ndiye kama doktor. Ingia kwenye wadi na tufunge shapta.
If you love someone, grab them by the hand. If you love, put them a little closer
and say, baby, I love you. And say, no one above you.
No one above you.
Baby, go, go.
Baby, go, go.
The dope boy from Nairobi, Kenya.
Ordinary girl, chunga
sangu isia, umezikoroga. Na macho haya nagapazia. Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nikamoyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo. Nitachanga nikiwa. Oh no 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 no, mina kupenda kikweli. Oh no 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 no, miso wale matapeli. Oh no 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 no, ukini achanta peli. Oh no 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 no.
Would you still love me? Would you dance a little while? Would you tell the DJ to play a song? I know you want me some more. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend a night with me? Yeah, yeah, yeah. Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me. Baby, we don't care.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Let us feel so high, yeah. Bring your body close to me. Shorty want it for me. Baby, don't feel shy, yeah. Naonyegera, yongorera. Umurizo mutima. Wajei, wajei. Que uno, katika. Napenda kakimeza na kutapika. Miguno, nafika. Wapambe wakisema we don't care. Baby, we don't care.
DJ Sarge, DJ Sarge.
They call me King Kiba. Baba kianto to la mama Kiba. Jami na shiba. Resh kwa kuiga. And I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa kariyako. Shezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix am kongoto. Wonga uza siso. Mindo bisho.
DJ Tez.
Iga na kustopu mwone. Ochuru ziki ya tatone. Mina fanya wimbo. Wona fanya skendo. Wone kane. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja, unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Idioka.
Yeah, mediocre. Speedy mediocre. Mediocre, yeah. Oh, mediocre, mediocre. Mediocre, yeah. Mediocre, mediocre, oh. Mediocre, yeah. Yeah, yeah, yeah. Brumpa kachini, bigo. Unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mdajisho, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no, washungu no. No, 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 yeah. My people, no, no. Come stars,
yeah. DJ Sarge, DJ
Jazz. Oh, na, na.
Spendi kupoteza wakati na machingri huwabeba tukanadi kamvu one
ni tucheze wakiwedi. Musa style pige maji na kijiti.
Ati anapenda face ana die to the taste. Niki cream ya ni cake nika haga na kawesi. Figa na neketi na maform plate. Ni na maringo lately Bailey panda deadly. Woman to man hini 2 by 2. Sina haja kukujua nipe ile kitu. Cheki body, cheki drip, cheki key atu. Ati nawapea fever basi baby hachu. Na hakuna kompe mimi sio bambu. Kusaka hizi midash ndo nafikiria tu. Samurai Jack mandi mini aku. Mi ukua number one hawa madem ni lachu.
Pass the cushion peng, pass it over. Kutoka jana till today, atuja kwa soba. Yeah, pass the cushion peng, peng kisha leta nkupe mjulu peng. Riengi kwa sawa nko mabubu game. Na dembo ni msawa we see all the same. Yeah, when he covered millionaire. Vile when he msawa, when he covered billionaire. Yeah. Put your hands in the air, now bend over and those usikie kingi.
Kasi yangu ni simple, nikishiba ntoke kichiko. Suna chwamini ule boy wa maringo. Sonre ya sana nirudi kwa same shimo. Sina time ya kuko times two. Round moko ni na for you. Niko area suna sike iso manduru. Toto mfuri ya nageuzwa kikuru. Tangu kitambo miu waga silali. Nina mpango wa kutengeza mali. Madame zenu ntawa honga chumali.
DJ Sarge.
Alafu kupigwa siya titafadhali na you know.
DJ Tez.
Na ipiga piga ey. Ey. Na ipiga piga ey. Ey. Na ipiga piga. Miu piga mara miya
tuwa miya
ey. Ey. Na ipiga piga.
Military dad. Let me show you what a military dad I could do. Military dad. Let me show you what a military dad I could do.
Military dad. Let me show you what a military dad I can do.
Yeah.
Military dad, let me show you what a military girl can do.
Yeah. Me no try out Russian man a military dad. So full of them as his father than them a dad.
Come in a man a never never copycat.
Yeah, them sugar they are real money daddy day.
Kuna jona penda venye na iseti. Na minki toka hapa jola zima ni repent. Kisa uneza tuni text. Kuna jona penda happy. Bend over na wine poli jumali ni keki.
Military dad. Hakuna mbugi na bisha na mi. Mina piga nani. Hakuna mbugi na bisha na mi.
Tulia daddy. Hakuna mbugi na pita na mi. Waipige daddy. Mini wako ni mejipa nani.
Military dad. Let me show you what a military dad I go do. Military dad. Let me show you what a military dad I go do.
Military dad. Let me show you what a military dad I can do. Military dad, let me show you what a military girl can do.
Hey girl, in your tight top skirt, me have something to tell you, got a something to show you. Hey girl, in your tight top skirt, like a 5G connection, you give me satisfaction.
Satisfaction, center of attraction, vliona nipindua, mina feel kama fraction. Wale kwenye mefika, mina deserve a mansion. Afu ni post IG, minita kupa caption. Caption na emoji ya matako. Ni introduce kombogi, juna penda hizo vako. Ni
bayi DJ kakino, Chaz.
Nipeleke
DJ
kwa mamaku. Ni njenge kakitenge kamo jaka leka sako.
Military dad. Hakuna mbuki na bisha na mi. Mina pika nani. Hakuna mbuki na bisha na mi.
Kesha mpaka chere,
mpaka chere.
Tunachekecha chekeche,
chekeche.
Mwendo wa utembe tembete,
tembete.
Wenye roho chafu wapote. Baby, oh I love it. I love the way you do that to me. Let me warn you for you. Oh baby,
baby njon njon njo, nikupe manjo njon njo. Ah baby njon njon njo, nikupe manjo njo njo.
wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki, wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Si umejibeba na cheki izo haga ndani ya dera kwezi mita minjo bazenga, chorea vitu maina kujia vitu meja kuja ni kupe motaratara, nataka tuende geja, tuende kudaradara chini ya mati kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara ni kupate ni kuteke, nitupe luga di ucheke, nikulambe ni kumange, nikuchape, 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 nikuchape hadi unyambe. Excuse me, iyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha, Kenya moni takupo siku mzima, haduki niona unenda kujifiche bunjo.
Bas baby njo njo njo, nikupe manjo njo njo. A baby njo njo njo, nikupe manjo njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Unapenda kurea dana, unaulizo kautezana, unapenda kunyonga sana, naupenda giwa sichana, ati we ni kitu ambaya, nati leo ntaka dawa, unapenda mama sana, naupenda giwa sichana.
Hainishtui lakini nimeshtuka, we ni mwanaume umewekwa umefugwa, haunishtui na yo gari ya daddy, haunishtui na yo pesa ya mami, toka hapa. Toka nani, unaturingia vile umeomoka, juli toka kayole, squeezy unaishu moja, haitwishtui, toa ufala hapa.
Na kwa shialdemi yako mindio mopstick, haikosi pia nyimna ni kopi, juleo zikiisha mindio choki, na wendio chali ama weni kadem, chunga demi yako minta kapeng, abiro chwadi mindio matek, mpek, mpek, ndo simwage mate, check, check, ndasi kule kake.
Kilo do tira kurira madagi,
kurea dana, unaulizo kautezana, unapenda kunyanga sana, unapenda giwa sichana.
Ndula ni Adidas, tukimoke jua watabuya. Ini sailors, bogi ya wajanja. Kiaji, ulisikia wapidinga. Tunadai ship, kamna mizinga. Mina penda bom bom tukipati, mina saka nitapata, nizipata nipate, tupeleka mama tumapate. Alipiza la makuku leta besi mamate, kisha bom 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 dezi kate. Eche pukati,
eche pukati,
eche pukati,
eche pukati,
eche pukati,
eche pukati.
Oh my baby, boo, I get the thing I think.
kuacha.
Ada, kinachotaka sanafsi ubasi sabuni. Kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ntie nyavuni. Tena wasikutishe kwa jumbe zao za kata. Mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahaba nitashiti, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ipilisi, kutu wanajisumbua. Ufupa kashindwa fisi, wapaka utawaua. Dodo, dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Nimeokota dodo,
nitayemkera nishauri zake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Omi mwezenu dodo,
nitayemkera nishauri zake.
Na nitawacho
kindezi kijanja sana fedeshe utumia kisho kikuta atabwa ishiko na shiko sembaya mambo mbaya ubaya ubaya we say what's it
what's it wapenda si kechi weso he has to give us mamilo lulu chuka kwa jini kidogo dogo dogo dogo
gol gol gol
I wanna see you moving
golo golo golo
baby
safi na kanyaga kalesa makarawa nipendi juzi na kitu kidogo we unaipenda juni kubwa tu kidogo unanichokoza nikupige maviboko na mimi ni mchafu nilichore safi kama voko
mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu mina pagawa mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu mina pagawa. Boy, can I come closer? I like the way you lift the thing. Baby, can I come over? Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Sija pata kama wewe, kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo? Kasafisha ati pate after party. Lazima nifike. My type, my type. Call me Dr. Love.
Ayo mambo vipi, this is your boy Kagamunga and I'm hanging out with DJ Sunch, the hyper boy.
Yo, hey, yo, what's up, people? This is your boy Kagamunga, and I'm here hanging out with DJ Tez.
Yo, it's like
Na chale wakachanja na kwenye virenge udaku kwa madoti ya kanga na watupa kwenye uchafu kama ganda la karanga. Oh yeah, imegeuka shilingi wanalia
wameamwaga,
walizani magimbi kumbe bia
wameavaga.
So wapaka wino machino wenyewe wamechimba shimo moja jino kwa kisigino wanafunga tira na wasidi kimo.
Kama wagonjwa na wapaulesi.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands, the dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Nikimeki na vimba kibaria, kamba kwa buti na kazia, wakipiga kunuti na pangua, kukubwa washo wanapaliwa, naite Kenya kete, wakipangua cheche, miluzi makeke, mteja na kete, salute, kuruti, kate Kenya gacheka kanyuti. Bunduki, baruti, utepepe ya kaparachiti. So wapaka wino, machino, wenyewe wamechimba shimo. Moja jino, kwa kisigino, wanafunga tera na wasidi kimo.
Oh yeah, atuchaki na nesi. Ni mwendo wa dosi. Kama wagonjo na wapa ulesi. Oh yeah, atuwa bebelesi.